Umesaka jo utanguari juu chini na upadi adi ana de mapacho kusaka kazi pia ni kazi kula shida kachumbari uchumi mbaya bei kali fanya mambo serikali fanya mambo serikali yutumana na safa amechoka sasa na kusaka kuwasha ndoma pana fuaka niko rada hapa leta chapa
ajami gori ayai ajami gori ayai ajami gori ayai
Aloso gari mekanika Amanyo pesa akapileka Akano pesa na ipakles Mati mani ya buwakita Kumanyo anato nyonare Chimbe na bendi ya pogore So give a young lose some space All I ever need is a break I can't even roll in peace Are you a real one? No please Are you a real one? No please
Ajami gori ayai Ajami gori ayai Ajami gori ayai
Ajami gori ayai Ajami gori ayai Ajami gori ayai Tikiwe anono yai Ruwa para yai Ajami gori ayai Tikiwe anono yai Ruwa para yai Ajami gori ayai